tama gabera bisumba bese usharire kisiose ujie kuzakama imivite baku matama gabera bisumba bese usharire kisiose ujie kuzakama kurumu si wangu overana kunyanja ibirahure tuzaririmba indirimbo ya Mose izabari amazamuka kurumu si wangu overana kunyanja ibirahure tuzaririmba indirimbo ya Mose izaba ari amazamuka abana babuza ababyeyi babo bagiye kuza babona Bahoberane mukirere bahimbaza umucunguzi abana babuza ababyeyi babo bagiye kuza babona bahoberane mukirere bahimbaza umucunguzi Kurumu si wangu overana kunyanja ibirahure tuzaririmba indirimbo ya Mose izaba ari amazamuka Kurumu si wangu overana kunyanja ibirahure Tuzaririmba indirimbo ya Mose izaba ari amazamuka izaba ari amazamuka